Here's another one.
Yeah, this
touch.
Me kono na itu patu. Me kibuta na itu patu.
Kule. Kule.
Ila somo na la kupa tu. Ayo mpenza na ya kupa tu. Shule. Shule. Ameniganda kama super glue. Nata kama. Toto yule. Nambuja kibubu nikate pochi. Mtoto kale zabibu kale misosi. Kwenye match nacheza taratibu spigi dochi. Mtoto bado denti njo kwa kocha nkukochi. Kipindi chako cha mapenzi na kihosti. Na picha zetu za nazi posti. Na mwaka huu bata zenji au cost. Beach life kwenye boti beba swimming cost.
Kama unante Kenya na konka shepu kapusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze atiselema baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend twende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Then you make me call as a boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo 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 boo.
Chagua we kishtobe, ukalishe twiga ama kaoge na kobe. Amua we nistoke, aina gashida, ntasema tukuna tobe. Afso mrembo tu, analembeka, anaitika dadi arabeka. Naishika nani anaweka, anachuchu dede anadeka.
Weka,
weka mama la mama, weka ulichorithi kwa kwa mama.
Weka,
weka manya manyama,
weka,
weka.
Weka.
Wake up, mon bébé.
Wake up.
Wake up, love me, yeah, mon bébé.
Wake up.
Wake up, mon bébé.
Wake up.
Wake up. Yeah. Wake
up. Kama unante Kenya, natoka shepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze atiselema, baby. Magongo shatu pa kilema. Weekend twende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you, boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Then you make me call as a boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo 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 boo.
Take five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now.